abanoonya obululu abanoonya obululu naddala ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. President Yoweri Kaguta Museveni yalayiridde nga bwe watakyaliwo muntu yenna ayinza kuddamu kutabula kitundu naddala eky'e Kasese, agambye nti bwe mba nga nze nkyali omukulembeze w'eggwanga sisuubirayo muntu yenna ayinza kuba nga ajja kutabula kitundu kino eky'e Kasese, era agambye nti oyo ayinza okukigezaako ajjenga yeesibye bbiri era kajja kumujjuutuka. President okwera kuno akukoledde ku kisawe kya Nyakasanga Playground mu district ya Kasese mu lukungaana olw'okunoonya obululu lwasoose okubanga akuba mu bendobendere erya Rwenzori. President agambye nti Kasese emanyi bulungi omugaso ogw'okubeera n'emirembe mu kitundu era erabira ku bantu abadduka eri mu bitundu ebya Congo buli kiseera nga banoonya obubuddamu. Kati agambye nti mu kiseera kino Uganda erina abanoonyi b'obubuddamu abasobeyo 70,000 era nga ategeeza nti bano munange bagezaako kulabika nti bajja eno bafune ku mirembe. Kati n'agamba nti olwo ate kati wayinza okuba awajja ate munange atabangula emirembe egiri wano eno. Kati President era agambye nti Uganda yakubeeramu emirembe oyo ayagala okuba nga agitabangula anoone ku vvu.
Na Congo omukulu Gustavo Nabusinge nimurora ensubuki refugees abara hano abairukire mu nsi yabo habukwate Nabusinge twena abakongo emitwaro nsanju 700,000 Congolese tubasobora garukayo mu nsi yabo kandi nyo bakasese nimumanya abantu abarengereho okutabura Kasese ensozi bona twabaremesa arukureeta omutwe tuguhondahonda so Uganda niza kusigala eminece eyokurebera hariya otakubasa kuhika ukarya eminece nibajata kyomurukonsho eminece naameeru garahari nibagarora orukwija kukwatao ogu ntumuteire ogu
ukasamariraho
basire nyankore Uganda n'eminece nibishamarira hariya kugikwataho isasi ryakutera
isasi ryakutera bweyagala okutabangula emirembe. Kakati President nga tannayogera ssentebe wa NRM Kasese Mbahimba James amutegeezezza nti abantu abali mu nkambi z'ababundabunda oluvannyuma lw'okusengulwawo omugga Nyamwamba kakati beekyayi baga nti nedda babafunira ekifo ekyenkalakkalira baddemu okubeera n'amaka gaabwe. Omugga guno mujjukira bulungi nti gwabumbulukuka mwaka gwali gwa 2022 era n'okutuusa kati embeera tennaba kuba nti eterera bulungi. Kakati ya Speaker wa Parliament Anita Among naye asinzideyo neyeebaza abantu b'e Kasese olw'okujja mu lukungaana lwa Pulezidenti mu bujjuvu n'abasaba okujjumbira n'okulonda era agambye nti tewali mulala gwe balina kuwa kalulu okuggyako Muzeeyi.
This time round, if you deliver Kasese yourself, come and look for votes here. And when you win, we shall give credit to you. So I want to request you to go out there and look for the vote for President Yoweri Kaguta Museveni. All the youth, go and look for the vote. Your Excellency, we welcome you to Rwenzori John. As people of Kasese being near Congo, we want to thank you for the peace that you've put in this place. Being a business area, we supported our people here to protect their property and the people. The youth of Kasese are requesting for an affirmative action in terms of support.
Kakati President Bwasu bwavuddeyo ne yeeyongerayo mu disitulikiti y'e Bunyangabu mu bendobendere erya Rwenzori. Kakati asinzidde eno President na bwatyo n'alangirya nti amaanyi ku mulundi gino agenda kuba nga agassa mu kukola enguudo n'ebintu ebirala ebigasa abantu abangi omuli amalwaliro n'ebyenjigiriza okusinga okugasa munnange ku bantu ab'olubatu abatono. President Museveni agambye nti aludde ng'agamba abantu n'okusingira ddala abakungu ba gavumenti amaanyi okugasa mu kukola enguudo kyokka nga tebaliwulira. Wabula kakati Speaker amusuubizza nti ensonga z'enguudo bagenda kuba nga bazisoosowaza nnyo okulabika nti munnange zongera okuyamba abantu. Kati President asinzidde mu lukungaana luno n'alagira omuyambi we okusasula ssente ze yali yasuubiza bannaddiini mu kitundu kino munnange okulabika nti babawa obukadde 10 okumaliriza ekkanisa kw'ossa ambyulensi y'eddwaliro lyabwe.
Kati State House Controller hari okulagamisa okutoitotoito kwange nka president owulira akasente k'ekereziya Nisisile tunagenda kwenye gereza. Akasenta hako, akiwekelezia. Haro, akasenta kanda, haro usente mtuto, chia manabia na abaza. Nikare, mwaure, entegeka za governmenti, prime minister azifondele. Government plans, azifondewa prime minister. Nika, echa security role, echa chikoto. Chukura ganisa, it's not a pledge, it is a plan. Nuo wande mburi wa mtuto, usente wa ekelezia. Arom sente mundo magandre ambulance hivyo mkore uko kula ganisa kwaida so UP centers control sort this one out with the chairperson Amelie Nabazi and in one of the prime minister
kakati ya speaker iranga ya mnyuka wa sente wa chumina chai na remo woko vile Anita Annette Amonga omu kubasoso kuogera irasa vya abantu we bunyangabu ntivane mwe walukuronda abantu ye vaise wakazanyi kilizi.
But I want Uganda, much as the president has brought peace to Uganda, let's maintain that peace. I am hearing the ill-minded people out there saying that on the day of voting, we should go to the streets. Going to the streets to see, to do what? We will not allow wicked people to come and misguide our people in Uganda. And the candidate who believes and loves Uganda says, in 100 days, I will have removed PDM. Whereas President Museveni is saying, in 100 days, I will make sure over 80% of Ugandans have PDM. Isn't that a good thing from the President? Your Excellency, you have all our trust and prayers to lead this country. We will not leave.